bitches.
I am a whip car. You wanna be the whip car?
Whip, 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 whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,
whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip,